wadii dad ka tabaleysan oo qaxootiyada oo kaabanta ah ilaa iyo afarta darjaha oo degmadan baydhabo iyo koobanta dadiidan dhabaataysanaha badiha aragnay haddii geedka ma soog laha kaamka alafuuf kaam leeko lagu hadegi dad badan inay iska jiraan oo dhabaysa meel badan ku kooy dadkii xilligii la dagaalamay shabaabka hagahi welina yani wel daryeel iyo helna dad ilaa iyo qaxootiga kenya ka itoobiya ku kooy iyo intabaysa anti kala kulanay ilaahiya yani wal sii korta ilaahiya horta kolkor ilaahiya wal hasiiyo tan lamaad may ii sheegan inta oo taakuleyaasi qaxootiyada iyada in dhabaataysayiin badi qaxootiyada qaabanka darana kan haddii geedka un hoogna oo horbalin kooyna inay aragna iyo geeg hadda hoogna ma insiin sheeganahe in daawo la siiyo mas-uul la siiyo raashin la siiyo waldhal walaayo bani aadamna ma baahan yihin sida hadda roobka hadda socdaysan aragaasan yani mahaysaan bac meelihi ka roobkan kugala mahayaan maysiin ku codsadaanahe si oo xushmad leh oo qadarin leh oo bani aadamna isin ku codsaana in si degdeg ah lahla deero dadkan si bani aadamnimada ka salaysan ooy oo qaxootiga ma ii sheeganayoona in ilaahay joogan yoona sii leka naga fadi oo roobka uu isu beero iyo haddana in weydiiyaan ilaahay adan sheegay oo tuulooyinki iyo degmooyinki meydan kushal kooyan ayaa liinaga ilaahay adan sheegay wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.